Nico Beats House Music. Na 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 na. BM Banner. Yeah. Richie B. Hey oh ah. Hey oh ah. Hey oh ah. Mambo ya zamani ni ya faida, kama Biblia inavyosema. Roho Mtakatifu aliposhuka akaja ndani yake Azaria, akaamua kumtembelea Asa wa Benjamini na pia wote wa Juda. Akawaambia, basi sikizeni haya, nina ujumbe mfupi na wa maana. Mwadhani ngai ne arekorago nawe, ohendera oekorago nake. No ate wona wamora ereria, onake no arekora ereria. Hoja ni kutafuta uso wa Bwana, mwachie yale yote we unayotaka, maana ni vyema akiyatawala. Usijali oh, ukisongwa na vikwazo, sijepagawa kwa sababu ya mawazo. Piga magoti mwinulie Mola macho, na kwa imani atajibu ombi lako. For you it's just to take possession, cause the battle belongs to the Father of Nations. He needs no backup or a weapon, if you got to be a soldier in the army of the Lord. Hey, mwadhani ngai ni arekorago nawe, ohendera orekorago nake. No ate wana wamura hereria, onake no arekora hereria. Nimekubali pia mimi kuwa na wewe, Mungu wangu, ili na wewe uwe pamoja na mimi milele. Nimekubali pia mimi kuwa na wewe, Mungu wangu, ili na wewe uwe pamoja na mimi milele. Mwenzangu siwe kama sikio la kufa ambalo halisikii dawa. Usiwe kama sikio la kufa ambalo halisikii dawa. Mama, baba na my brother, uncle, auntie na my sister, duniani tunajua kuna raha za faida na zingine za hasara. Ukimtafuta Mungu utampata, ukimuacha naye pia atakuacha. Akikuacha basi utaangamia, na mambo yote yatakwendea mrama. Mwadhani ngai ni arekorago nawe, ohendera orekorago nake. No ate wana wamura hereria, onake no arekora hereria. Nimekubali pia mimi kuwa na wewe, Mungu wangu, ili na wewe uwe pamoja na mimi milele. Nimekubali pia mimi kuwa na wewe, Mungu wangu, ili na wewe uwe pamoja na mimi milele. Nimekubali pia mimi kuwa na wewe, Mungu wangu, ili na wewe uwe pamoja na mimi milele. Nimekubali pia mimi kuwa na wewe.